Etekisini Lothando. Ngicela nihlale nisondelane nithandane sofaka nanga umfana nomncanyana uhamba nogogo wakhe baphelele endleleni emfulo kwaShabalala. Yathi insizwe ingcokola, sondela dadethu sithandane mhlawumbe sogcina sishadane. Useshile uMashele. Yashalaza intombi yaqhubeka insizwe yashela. Yathi noma zikhona isikingo othandweni kodwa ngifuna masiphuma lana wena ubusungu wako Shenga. Yamamatheke intokazi sondela. Yathi mahla amagama ashelela kamnandi emphinjeni mangwani nambitha. Kunjalo phela sesathatha amagama kunothando. Into ebuhlungu othando lwanamuhla bhuti ukuthi sesagcina samukela ukuthi ukuze liqine kumele lube nezinkinga. Asisakwazi nje ukuthandana ngaphandle kwezinkinga. Indaba yonakala kudala kuthiwa intombi ishelwa ngamanga kodwa silindele uthando lweqiniso esisekelweni samanga. Wafakaza umnyusisi eBackseat. Wathi isiZulu sithi ubuhlungu besicathulo buzwakala onyaweni kanjalo-ke nobuhlungu bothando buzwakala enhliziyweni. Wathi alisekho uthando lweqiniso. Izinkanuko ezidalweni sizahlala enyameni. Asisathanda umuntu ngesiqu sakhe sithanda lokho akanakho ephaketheni. Kungashabalala kakuphethe esandleni nothando lwanyamalala enhliziyweni. Yathi intokazi sekunokufisa-ke nothando lwabelungu sifike sithandane sizule umhlaba silale ezintabeni ehlathini ematendini sithandane kamnandi kuyolamula umhla uphela silale emahhotela agugila ndiza amaphela sindize siye eDubai sigibele umkhumbi siye eMozambique kuphela imali sihike siye eZimbabwe sibe nama-road trip kufa imoto sale mgwaqweni kumamotel rane izingubo ezinukayo sibhukude olwandle olusabekayo sibe sobabili phakathi kwamabili silale ekaravele ehlathini silale phezulu entabeni sixoxe ngobuhle belanga silale eceleni kumgwaqo ebhonethini emotweni sibheke phezulu sibuke izinkanyezi nenyanga sizizumeke sivuso okuhlaba kwemisebe yelanga siqabulane phansi kokukhanya kwezinkanyezi nonyezi akhuze ugogo athi hey ribi athi mntana mlolu uthando luhleka ngake lugcine emafilimini olwamanga mhlawumbe wazi nala madodeni ongamadodana ethu esiwazalayo anamanga enjalo njani esandla ashaya esifazaneni eyi kanti-ke nanezingane zami nesizukulwane samambawu niyanatha niyaqebheza nisazwani nongibathi niyakhuluma nikwazi nokuthula yingakho niyoguga ningenamiza abazukulweni banivakashele emafletini ngoba nisakwazi ukubekezela eyi ukuba nami kwangihlula ukubekezela ngesikhathi umkhize ebhungile wangishiya nezingane ekhaya yena elibe lo nondindo emkhukhwini ngabe namhlanje abazukulu bami abanalo ikhaya ngoba bonke bazalelwe ngaphandle komshado benjalo nonina bayahlukana noyise bebancane lolu uthando okukhuluma ngalo luhleka ngake soligcina ukulibona kude koma ubona kude wasukuma umnyusi sihlale nenxapha athi after robot drive engathi ngigibela itekisi eliwrong uzoxola ugogo angikwazi ukubekezelela amanyala ngoba nakhu sekuthiwa sekunengane nathi sinesidingo namaphupha amahle ngothando yingakho sinokuqamba nezingane zethu amagama ngomuzwa ngaleso sikhathi ngoba sinesifiso engathi ngingahlale kunothando ukuthandwana othandweni lwethu ehla thando lesho mntanami ngifuna ukubhala lesi cabha seniyohamba kahle etekisini yeni yothanda ngizwani nokukhuluma wathi umshayeli sala sisi usivale kahle leso sicabha usiphakamise sakusehlisa sidinga isineke nokubekezela usincenke ingaso siyawa kunjalo-ke nasempilweni nokuhlukumezeka uhlala ubekezele ngoba nokuphuma nakho akukho lula kubuhlungu impilo inzima idinga umncengo eqinisweni akukho lapho singekho khona izinkinga sesibadala-ke thina abanye sesithandana ngezinkinga uthando lube luhle nje lube mnandi ngazo izinkinga sesinokungena othando olulusha nezinkinga zothando oludala uthandani nomunye kodulwa nomunye usahlukana naye ngoba ungene komunye kodwa inhliziyo ibe isasisele komunye unokujajiswa lona othandana naye ufise ngathi nalona osahlukana naye ngabona ugcina ungabusazi ukuthandana nalona othandana naye ngokweqiniso umthandana nalona naye ukuhlabikisa lona osahlukana naye sinokufika othando olusha sifike nemthwalo yothando oludala maqeda sifuna ukuthandwa kanye nabantwana bethu esifike nabo sesiphimisa sithi umuntu ongayithandi nje ingane yami shuta akathandi mina uqobo lwami uxaye kuthiwa yekuphi lona omusha mhlale engane enziwe othando oludala eyi uthando olunganazinkinga soligcina emafilimini wafaka igeli yaphambili udrayive kodwa akekho ofuna ukwehla ngoba sinokuthanda abantu bethu sibathanda kabuhlungu ngoba sithi sibathanda bona ababhizi basiqhathanise nabantu esibahlukana nabo sinokuthandana kunezinkinga sincenge siye phambili nezinkinga sizishade ngethemba lokuqeda izinkinga sigcine sidivorce sibalekela zona futhi lezi zinkinga eyi ofuna ukusala kasale manje angasibanga eliyinkinga yathi insizwe France City iphenduke ibheke emuva kumele wazi ukuthi uma ushiya ubudlelwane bakho ngenxa yezinkinga zonke lezo zinkinga uyozithwala uzise ebudlelwaneni bakho obusha uthando lululusha uluqala ngezinkinga zamanga ngoba ulwazi lwakho ngothando nawe selukuphathisa ngamahloni ezinye zezinto ozitholile othandweni nawe awuziqhenyi ngazo uyazenyeza eyi wafaka hasi unondaba wathi ngiyafisa ukuthi kwaba yimi isisoka lomngami lokuqala ngiyafisa ukuba kwaba yimi wamfundisa uthando lobungane ngoba umngami kimi wafika esenengane eyi kungiphatha kabi ukuthi umngami wakwabeka amathemba akha wonke wabeka komunye umuntu wesilisa usefika umngami akasenanhliziyo akasakwazi nokuthemba nokubekezela eyi njalo nje akasakwazi ukuncenga umngami kungiphatha kabi ukuthi umngami wakwanqunela enye indoda ngaphandle kwami ngifisa ukuba ngangikhona ekukhuleni kwaguza ngangiwumlonda ngimlondele mina ngifisa kwaba yimi wamthembisa izulu nomhlaba leqiniso ngaphambi kokuba emthembisela amanga ngifisa ngabe kwaba yimi wamqabula okokuqala okubuthi umkami ufike kimi uthandiselwazi asathandani manje ngomuzo wothando sesithandana ngolwazi lokuzitshela ukuthi useyazi ukuthi luyini uthando okubukuthi naye ulwazi ngendlela yakhe nami ngilazi ngendlela yami kwazi salifunde ezindaweni ezingafani ulwazi lwethu ngothando alifani indlela nakafundiswe ngayo ukuthi kumele athande kanjani akuyona lena mina ngidinga ukuthanda ngwayo okunzima ukuthi akusekho lula ukuthi ngimthanda kugculiseke ngoba ngithi ngimthanda niyangiqhathanisa ngalokho ngivumela nenkulumo yakho mfowethu wachaza waqeda usisethekisini ebhibhidla esho ukuthi ufuna indoda enjani ezomthanda kanjani ephikisa nenkulumo kanondaba kwaphendula salikwazi sathi nilapho wena ukukhuluma ngolwazi hayi ngomuzwa wothando ngoba usuyazi uthando lidingani kuyoba njani mhlaza mthandana nomunye umuntu onolwazi oluhlukile kunolwakho shuthe kobe sekusho ingxabano phakathi kwenu umbujolele othando loludala noxatshiswa umjolo naphambili engekho ojolile izinkinga ngoba ubhekene nazo othando loludala zikwenza ube nezifundo ezintsha ngothando manje lezo zifundo zikwenza umuntu owaziyo ngothando ubona inkinga nalapho ingekho khona inkinga uma usuyazi indlela othanda awufani nomuntu ongayazi oyimpumputha akwazi ukulibala sokufundile othandweni eyi bantu abamumthandana nomuntu owaziyo ngothando uhlale phambili ngomqondo ngoba ubonile wafunda lapho ebuya khona akasakuthandi ngomusa ekuthanda ngokwazi uthando zijwayeze ukunika umuzi usikhulumele ngothando nothi ngolwazi lwakho itekisi lothando leli ngicela ukusala imfulo kwashabalala.